Yeah, it's a top boy, you speak answer. Yeah, GK is cheap, yeah. Pazo G, picore, tu picore.
Kubana bachene, muska varine. Kurumba bachene, haru kuru varine. Kurumba basha kakukora, bitch varine. Komase na to tute, kure varine. Kujira komase, tu digitale varine. Kurumba bachene.
Garutse kugira ngo nwike abana mutekereje cyangwa shaka kuba bona hano kugira ngo twese tutese imbere umuziki nyarwanda west niyo mpamvu nyumva ndi kuri microphone kugira ngo mukire ibyo nkeneye ndakira ngo mvuge ubutumwa ni wowe bugenewe nta wundi abana bose kukiniki hano nta kibazo kirimo agaragaza uko ashoboye kugira ngo maze atwike byose nakubwira ibitandimo byose nuko imana njye yandemye kugira ngo nkore ibindimo ifite n'ubuzima rwose yampangiye yamfashije byinshi mu buzima nyuramo maze ngendereza ku kuri
bana bakeneye gusuka barike kurumva bakeneye haruguru barike kurumva bashaka gukora biti barike bamaze natwe tuje
Garuka niba waranazimye kumurasa ibibazo bose dukeneye gukora dukore tukagaragaza ko turiho tubaho nakuzima manager nagarutse ahari nagarutse nje gutwika byinshi byose abatanze mwese ni mumenye dore to speak anza ni uri kubaha ni ubategeye abahe ni bumvisha umuziki nk'uyu wose keep up yanjye nikiye iyo ukakuru jewe Amanika, amabeba gahuba Kauka, hoya wicheza Uyo muziki niwe twakorewe Twasanze imana yara uremye
Bana bakeneye muzika barike Kurumba bakeneye hano kuru barike Kurumba bashaka gukora beat barike Ngo maze natwe tuje kure barike Kugira ngo maze dutigitane barike Kurumba bakeneye mbabona barike Ngo maze tugaragaze imihe barike
Mube home, amaniga huba Urabizi ko hara bafite Ibibazo byinshi bibugarije Hoya rwose sukutabura Ubutaro cyangwa se izora Tugomba gukora tukagaragaza Ibikorwa byose twagenewe N'Imana dore yadufashije Iduha ubuzima tugihumeka Kuva kera mpaka kugeza n'ubu Niyo mpamvu ugomba gukora Ntabwo cyangwa se ikibazo Ufite mu mutima n'umutima Bwose n'ubuzima bwose bukomeye Uzagerageza nzi kuzakora
Bana bakeneye muzika barike Kurumba bakeneye haruguru barike Kurumba bashaka gukora beat barike Ngo maze natwe tuje kure barike Kugira ngo maze dutigitane barike Kurumba bakeneye mbabona barike Ngo maze tugaragaze imihe barike Kugira ngo dupike Everybody, yeah, they're the hottie. Yeah, they're the hottie.